Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa adoti ndai ni jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishiwa mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya,
Johnny Kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant, tangu tenebrida minisho twaya, leta zogo ndo utafinyo na playa, rap game nimesimama kwa daya, sembe na mala na kunde kwa daya, tabia za bahana ngo za Diana, zitafanya nfate dini kwa saya, nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima, kwanza ki drop top, mkwela lijifanya high class, after michi seli dishi ma popcorn, kwa shingo waya zimebeba makara, troy mefura kwa mbosho, vile unapupa karefa wa race, undertaker na wapiga ma tombstone, vile na wastua kama box x, nige maziwa na zioshanga tuna top x, itabidi wamejua bado sindio chosen, opa li tupanda na tank kama Cohen, niko fully loaded, sijai kosa content, delivery noma misari na fikisha doorstep, tuko tuma moshi kati kofia rocket, breeder umolo kuwa shua hii ni problem, na sezi ngoja kuinvest mamita, zitaletwa na ngoma na piga, tough clan na igeuza kanisa, juma kosa inapata na sifa, kasi TK ni brewing kwa speaker, piga mrazi na chupa kwa kichwa, mina pata baraka siki smart, wengi wawa likamu wakapita, sini shocking kablanka we bado unambogi, mina zoza one man, mini head bad daddy staff una nyamba, na nachia depa na princila wama, niko bypass on 5 na kanyaga, jukuna maganji na fuata langata, hapo mnetio na hitigi sana, na tukipatano wako nava.
Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa adoti ndai ni jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya,
ganga ni chafu wa shoto imefika jo Johnny Kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny Kufaya. Tuliono kizo za nandechu kwa ajuka Johnny Kuhaya. Na vile ushoda na gawi yo matu uje Johnny Mal. Okay. Brida linisho ojini na banga, nkamambia tuma maniga I got you. Na jistaki ma stories ya mbanga, vide pigi mchana sababu ya kafu. Lazima nipate briefing ya mutai, nijue kesa skapi sofa apa nai. Na Johnny Kuka toto jifanya sorry, lakini ndani ndani utakuwa na furai. Itabidi ni harakishe ndo nisepe, isi para misto sinilete, ata mukilalamika. Mina tambulika, sisi choma picha ama vepe, na nyikuangu vinyangarika. Namba chapa vita, na mkikasirika, ni wateke, ni wanyanganya sling na timba. Na junyi mwajinga, ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK,
PK,
PK, jaba na njoti na ingoma lazima iwa shike,
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 shike.
Mababi mangoki kolabo noma omolo na TK,
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 TK.
Mafala watoshi na kani bazi basi muwitishe,
tisho
tuzugushe na ile pese Valentino Rossi. Tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka Nyeri tuburu maka Nyeri tumukuru. Tukimaliza na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude toa ushuru. Mashode wanalia oh that's a bad man, bonga taka tuku scoop up na dustpan. Red carpet tunapull up na Mustang, luku ya kikomba tumepulizi ya Vassman. Competition imerushwa kwa trash can, nyuma studio mumekuja for half time. Even though vile na malizi ya Vass OG, motherfucker nimepull up na tap.
Oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, msupa atoti ndai ni jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, oi, karetu msafi mbota diura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.